se na yemera nisambe nabaje umutima wankunze nisambe nugenda turajyana nisambe ntumtsiga turajyana nisambe
Diego B
nisambe
mu gitondo gituje kidatanye cyane nibindi bitondo tuzi visite surprise ngize uruzinduko rutunguranye rw'umukunzi igisi n'amavanga ndi nyiri byago ingazi shotsi byanjye zirabyona amabara nakoze kenshi ubu bwo ndafashwe barayabona natahanye tekawe yeba badatawe barayinsanganye asa n'uwarakaye nta nubwo yicaye ubanza yamvumbuye ndazibarwa nzerekeza he ko ntamubwira ngo atahe plus yitegereza ku meza yanjye ndayitsira bahe ubuse nterure nedure mvuga ukuri kutari bumunyure reka mvugisha ukuri n'ibiturika nsaba imbabazi nicyo kimenyetso cy'ubukure nti
amakosa nakoze nayemera nisambe nababaje umutima wankunze nisambe nugenda turajyana nisambe ntumtsiga turajyana nisambe 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 umubiri uragoye uragoye ibyo nakoze nemera icyaha Sindi uvuge ngo namayoka Tangwa abajama ngo banshutse
No
Ndasaba nguci imboni zamba Ngirire kigomwe mukunze unyumve Nibo nkunda mbabarira
Yego B
Amakosa nakoze nayemera Nisambe nababaje umutima wankunze Nisambe nugenda turajyana Nisambe ntumtsiga turajyana Nisambe 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 Ulala Ooh la la,
amakosa ndayemera
Ooh la la,
imbabazi ndazisaba